xiyoodayda dareen halayaan ha ku yaalo adi dul wanaagsanaanta ishoodo fudaa walaydba.
Indah hajat ku wajib.